Jawab Studios.
Yote yaliyoibiwa na shetani, Bwana anarejesha.